Ekibiina ekitaba abakulembeze b'amasomero ga siniya ki Association of Secondary School Head Teachers of Uganda kiraze obwennyamivu olw'okulekebwa ebbali gavumenti bw'eba ekola ennongoosereza mu byenjigiriza ne bakinoganya nti enkola eno ey'ebiragiro okuva waggulu ne bikka wansi ebakosa. Amyuka akulira ekibiina kino Opoka Christopher ategeeza nti abakulembeze b'amasomero abassa mu nkola ebiyisibwa abakulu kyewuunyisa nti babaleka bbali mu nteekateeka zonna ekikifuula ekizibu okutuukiriza ebyo bye babalagira obulagizi. Opoka era asabye gavumenti okutuukiriza obweyamo bwayo okwongeza abasomesa ba arts omusaala. Bino abyogeredde mu kibanga ky'amakolero e Lugogo mu kuggalawo entegeka ey'okusunsula abayizi abagenda okwegatta ku siniya ey'okutaano. Kati mu kwanukula minisita ombezi w'ebyemizannyo Peter Ogwanga ategeeza nti gavumenti neetegefu okwongezaawo omusaala gw'abasomesa bano mu mitendera okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja.